zombie skutajumu. Hey. Badi. Hello. Bado kidogo.
Yes, yes, yes.
Two kids, baby.
Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Ajino.
Yes, yes, yes.
Funga magete. Aya funga magete. Ale funga magete. Aya funga magete. Hello. Pesa nyingi, ama tujiteke no no no. Pesa nyingi, leta watoto kono no no. Pesa nyingi, ama tujiteke no no no. Pesa nyingi, leta watoto kono no no. Shauli zao, kimpango wao, kwani si atuli kwao, na mwaka huu tutapiga bebe zao. Si tumetoka chaka kupigika,
shima limetema.
Sa tuishi ni maisha kideu,
shima limetema.
Si tumetoka chaka kupigika,
shima limetema.
Wanangwe niko wapi? Tugawane umasikini, hiyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga magete. Aya funga magete. Funga magete, aya funga magete. Funga magete, aya funga magete. Ale funga magete, aya funga magete. Bado kidogo.
Yes, 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 yeah. Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Kidogo.
Away.
Yes, yes, yes.
Maskini leo tumepata,
oh, 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 oh.
Na wala hatuoni wala tusikii akili ya mbwata,
oh, 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 oh.
Sagodi leo amemaliza utata,
oh, oh, oh.
Hakuna kesi mbwa kala mbwa kupaka kala paka,
oh, 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 oh.
Away. Jaiva.
Si tumetoka chaka kupigika,
shima limetema.
Sa tuishi ni maisha kideu,
shima limetema.
Si tumetoka chaka kupigika,
shima limetema.
Wanangwe niko wapi? Tugawane umasikini, hiyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga mageti. Aya funga mageti. Ale funga mageti. Aya funga mageti. Funga mageti. Aya funga mageti. Funga mageti. Aya funga mageti. Bado kidogo.
Yes, 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 yes.
Bado kidogo.
Yes, 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 yes.
Kidogo.
Yes, yes, yes.
Achino wana man. Pushi wana man.
Pushi.
Why you wanna man? Why you wanna man? Papi, papi, look.
Hello.